Angi mamora ni kasa idonyara to onge nga machanda, onge nga mabuoga, onge anyone in the world manyalo roga.
Natafuta mazi moja anaye niramba, hey, manzi kitu mwenye ndanda, hey, mwenye fitra ya maana mabamba, nikinipanda tam, hey. Natafuta mazi moja anaye niramba, hey, manzi kitu mwenye ndanda, hey, mwenye fitra ya maana mabamba, nikinipanda tam, hey. Nime mwana dada, ana mwili ya kishua kabisa. Hiyo serikali na bado na kwambia mambo bado muwako tobako za afko njonjaro mamazi wakijiseti wakiuma vako na teki ni mgani na muliza niaje na unaitwa nane na mina kutamani angi mamora ni kasa idonyara to onge nga machanda onge nga mabuoga onge anyone in the world manyalo rodha natafuta mazi moja anaye niramba hey manzi kitu mwenye ndanda hey mwenye fitra ya maana mabamba nikinipanda tam. Toto, don't do this to me. I thought you and the beast we were meant to be. Don't play my head. I'm not in class 3. I'm an educated man with a PhD. Natafuta mazi moja anaye nibamba. Mwenye ndanda nikimlaza kwa kitanda. Nampakata namwambia achore saba. Napeleka nyuma na mbele bampa tu bampa. Natafuta mazi moja anaye